ọchị ọgala anya nwere ego nwekwa ezi omume akụ eze na ụmụnna chi ọgala anya nwere ego nwekwa ezi omume akụ eze na ụmụnna chi ọgala anya nwere ego nwekwa ezi omume.
Ọ bụrụ iwu bụ na onye nne bụ ọgaranya ga-agbata ego ije n'ụwa nnọsi na chi ife onye na chi ya kwulu ka ọ ga-eme nwata bụ ụlọ chi ụzọ ọgbagbu onwe ya n'ọsọ iji wee maatụ n'ife na-eme nne n'ụwa tata o nwere ndị nnafa nwere ego na gbogbo tata nafa anaghị ndị ọnụ onwelu ndị nnafa gbalụ moto na gbogbo tata nafa chizụkwa ga onwelu ndị nnafa lụlụ tutu dekins na fofo dekins na gbogbo tata nafa bụ tenanti ije n'ụwa nosi na chi sochukwu ma onye oke meze nwaogala anya tiji ọdụ owelu nke nne ewe kwụọ ụgwọ mana nwa ogbenye tiji ọdụ oje mbibi oje mbibi mgbe o bitere oje nga nyakoja dị mma mụọ nwoke ka ọ bụrụ nwoke amụọ nwoke na-enuwe ọgbaba mbọ ụfụ ndụmọdụ na-enye ndị nne na nna onye mụta nwa biko zụbụ ụmụ gị n'akwụkwọ zụọ nwa gị n'akwụkwọ na akwụkwọ amaka akwụkwọ amaka mma ka na-ekwu ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ mmadụ niile kpalị ego ụlọ akwụkwọ mana akwụkwọ amaka mma na ndị oyibo si na education is the key zụba nwa gị n'akwụkwọ na akwụkwọ amaka onye zụrụ nwa n'akwụkwọ duru ya ụnọ onye gụrụ akwụkwọ na-eme ife n'igama ọ bụrụ maka ofu ezi oyi prince donald eze nwaka donald gụrụ akwụkwọ n'enugwu steeti mesia jebe n'enugwu steeti yunivasiti wee kwụọ metọlọjika matirias injinierin gụsị ewe bụlụ grajueti ebe afọ gosi wee jebe tọki bosporos yunivasiti na istanbul wee mee msc na tọki wee gụsị akwụkwọ na tọki wee bido biznes akachukwu wedili donald tata donald bụ distributọ don distributọ limited second kọmpini dị na tọki ifodokwu na twerika ọ na-atụ fọnichọs ife niile ji edozi ụnọkọ na-atụ don splendid ezi oyi m ife ọbụ ndị na-eme n'ụwa welu chukwu wee bụrụ ụzọ akachukwu dịlị gị na ịga-abụ eze chukwu egozigo donadi nwa eze maka nwa onye ụmụnna chi ezi oyi m don onye ego
akụ eze
onye ụmụnna chi oyi m don splendid onye ụmụnna chi
n'ebe
ọ bụ ịgụ ụlọ akwụkwọ n'enugwu
kwụsị
ewe jebe
tọki
akachukwu wee dịlị gị wee dịlị prince donald eze nwaka enwere ume ego dị iche ezigbo ọmụmụ amaka ife onye ọbụla agụla akwụkwọ ọ na-eme ife n'ọna dị iche akachukwu dị n'ife ị na-eme agwaje na akachukwu n'ọla dị niile akụ eze onye ụmụnna chi ị na-eme ọgọ ọgị na-eme n'anya akachukwu
ọgala anya nwere ego nwekwa ezi omume
onye nna chi ọ
akweze
nwa onye ụmụnna chi
nwere ego nwekwa ezi omume.
Maka. A quest one, no monachi. A quest a canelo monologi. Ned Madonna de Zemaka. As I do go one, you make an enemy. Ogoli, my lobby, Jody, go jog one, no day. Lola quest. Ned man, one, your man. A quest a CEO. Don't splendid. Global Investment Limited, Don Distributor Limited Second, Kenya Turkey, Splendid Import and Export Company, Splendid Furnitures, Dona Dimweze Mwako Yimu, Kwenye Chukwu Gozili na Chukwa Gozigo, Akweze no Munachi,
Akweze no Munachi,
Kwenye Nachio,
Royal money,
onye ego, odogwu jelu toki poligo.
akunati wilo nuke CEO Udofu sola powa Nigerian Limited Wanyuke ni demili Wanyuke ni demili wane mubili Tontoki nyasi muke neyi Sajase anonu Agasi Nigerian Limited Ezi maha nono nyoma nigadi Wanyumu na chinyasi muke neyi Oyiman boy no namba Ezo kunye kena boy Obele mwa wanyumu na choyim Obele mwa kachukudi naru Prince Donadi mweze mwa kae Akwezo nyego na nachi Akwezo numu nachi
Akwezo numu nachi
Onyumu na nachi
Akwezo mume
Iwele ego
Akwezo numu nachi
Wemweze
mume
Akweze, 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 akwe